ab'emikwano kambabuulire kwano gwafaali kumpi okuddawo okututwala eyo gye yatusuubiza naye oba omutima gwo gujjudde ebibi tolineeyo ggwe gy'olaga mukwano gwaffe akomawo okutwala ekkanisa ye etaliko bbala wadde olufunyiro obubbi obwo obwenzi obulimba n'obunnanfuusi tolineeyo ggwe gy'obitwala omutima gwo gulongoose n'omusaayi ogwayika
kino kyekiseera kyetulimu nga tulindirira omwana w'omuntu Yesu Kristo kyatusuubiza Mateyo 2:4 agamba temuliraba amawanga agagalumba amawanga ganne waako obwakabaka nga buulumba obwakabaka mutegeere nti ekiseera kituuse endwadde ezitawona ekiseera kituuse kino kyekiseera omwana wa Katonda okulabika olunaku lwa Mukama lwantiisa lulimokaaba n'okuluma obujiji ani aliyinza okuyimirira olunaku luli bwe lulikya atuwadde ekiseera ekyekisa ffe twetegeke ani aliyinza okuyimirira olunaku luli bwe lulikya yeah.